Koro unyalo rango picha maluwo mani. Nyasaye dwaro ni ji duto mondo winj chikene apar manomiyo Musa, moko nitie e picha ni kaka kikilam Nyasaye nyisache moko kata gimora mora. Odiochieng' achiel e juma iywe mondo ilam Nyasaye. Nyithindo mondo oluor jonyuolgi, kikineg ng'ato, kikiteri, kikikwal giro wadu, kikiriambi, bed jadiera.